Ebitongole n'abatakabanyirizi b'eddembe ly'abantu ba bulijjo bavuddeyo ne balaajaniramu n'abeesimbyewo ku bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Abaana mbaleke ewaka, nammwe abazadde abaana mbaleke ewaka nga mugenda okunoonya obululu. Baleke kubeera nga bayiga emize egye mugenda mutambuliramu eyo, kuweemula, kweyogerera bigambo, kulwanagana, kwambala bubi n'okubeera nga muwanuuza entalo eziyinza okukosa abato. Babeere ewaka kuba emyaka gyabwe tegibaganya genda mu bintu nga bino. Ekitongole eky'eddembe ly'abantu ba bulijjo mu Uganda, Uganda Human Rights Commission, bagambye eddembe ly'abaana tebalina kubeera nga bagenda mu bintu eby'engeri ng'eno, badde ewaka era omuntu anaasangibwa n'olukungaana nga kuliko abato n'abazadde baabwe nga bali okwo, obeera omanyirawo nti otyobola eddembe lya mwana wo. Nga balwamu n'ekitongole kya UNICEF n'ekitongole kya National Initiative for Civic Education, basinzidawo ne bagamba nti abaana mu luwummula olw'engeri ng'eno beetaaga ne balungamizibwa bulungi ku biki ebigwanidde okugobererwa, biriwa ebigwanidde okwewalibwa, kibayambe okutambula mu ntambula enyuma. Omala Peter, oyo ng'avudde mu kitongole eky'eddembe ly'abantu ku nsonga y'abaana, atugambye ati:
Today we are emphasizing that children must be kept out of political spaces and protected from harm. Elections should never come at the expense of the safety, dignity and well-being of Uganda's children. The participation of children in rallies and campaign activities violates their rights to protection. We therefore call on all stakeholders to respect and uphold the rights of every child before, during and after the election. We also urge the public to report child rights violations through helplines like Sauti 116 and other reporting mechanisms.
Yedamoni wamala kulembere kitongole ekya Uganda Child Rights NGO Network, agamba nti waliwo n'ebikolwa ebigenda bikolebwa naddala ku kyagulanyi. Bamuyoola ebitoje esaati ziyulika abaana balaba, bino bibeera bibi gavumenti yeetereze bulungi n'enkola zaayo nga tezikosa bato.
We ask that as you plan your political rallies, please consider and ensure that if you are going to have anything around children, safeguards are put in place. I don't think we want to have stories of children dying because of elections happening. No. Elections should happen so that children can be protected and can be prioritized. Lastly, as you're campaigning and as you're planning and you're strategizing, could you also consider the children in your manifestos? But may you also keep your promises that you make in those manifestos. Consult the children. They consist of 75% of our population and therefore they definitely need to be consulted.